Hey guys, welcome to another episode of the Kick of K podcast, season 3, episode 14. Let's get it. Yes, brought to you by sportsbets.io. And in case you don't know, we are the global brand ambassador of sportsbets.io. Yes, yeah, so for those who don't know, Sportsbets is a cryptocurrency based site of betting on a bet games, on a bet nini. Kuna hadi wasi wa vieta, kuna vieta. But as like you watu wa kupepusha ndege, kuna everything, but you use crypto. And just in case you don't have crypto, every week Sportsbets gives you a chance to predict 6 out of 6 bets and you can win 100k USDT in kama 14.2M Kenya shillings. That's crazy. So tap in on the link below. We'll attach the link in the description. Tap in on the link. And for this episode, we need like, asinali yako na points ngapi? 64. So for this episode, we need 64 likes. Let's get it. My name is Ten Hag.
Ten Hag boy.
Ten Hag boy.
My name is Lawrence Kunta or Ten Hag boy. Let's get it.
So I'm Saruni. Nasemanga Pogba's biggest fan. Mm-hmm. Because bila just do. Anyways, surprise me. Ten Hag's out biggest merchant. Ten Hag out biggest merchant. Yeah. So anyways, I'm Saruni. Yeah, just the usual. I'm back. It's been a minute. Yeah.
Yeah, Soul Dog, Nakitari, Sweet Pea. Yeah, all the dope names, man. Where the ladies at? Yeah, but yeah, let's get it. Yeah,
so as like, yeah, tuanze na topic ya kwanza. Liverpool City, what is your analysis and reaction of the game?
For the first time, niliona Man City wakipura ball. Yeah, nilikuwa nasikia. Bro, wow. Because niliona Man City, ile second half. Sijaona Man City akipora ball. Ati figa ball. Naona penye mwendo atizanga Bruno apata ball puria Rashford huko. Walikuwa wanafanya hivyo manze. Wale doko waliingia. Piga ball sukumia ile winya doko. Sijui doko afanye vitu kwa mbili ashikwe hapo Liverpool. First half Man City played a good game. Second half Liverpool played a good game. So I think the draw is the best result kwa hiyo game. Everybody wished for a draw. Isipokuwa fans wa Liverpool ama fans wa
City.
Man City, yeah. Mm-hmm. Jusisi wengine walikuwa na day draw.
Walikuwa na day draw?
Personally na day ya sinali wa shinde ligi, but tutafika.
Ndoko manu na day draw? Yeah. Mi nataka City wa shinde ligi, nikuwa nimejamba ya
mbasa. Mwani fan wa Mani wataka wa break record yetu.
Record gani?
Inethi kubeba ligi mara tatu back to back.
Sasa hii peke yetu tumeshindo si wote. So mbona ni jam Jumani? Si tumeshindo si wote. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Spurs. Tumeshindo si wote. Na plus niko na very many Arsenal fans. Mi wallahi siwezi top.
Unaogopa banta.
Hey, mbaya sana. Hey, ningekuwa majuu Arsenal washinde. Lakini hapa Kenya, hey, siju Ben, siju nani, siju Zoom. Ay, mimi si
dobo. Leo ako UK, shout out Leo. Alikuwa ananiambia sasa ukienda majuu. Venye Livio amenyamaza huko, Livio sana wanabonga, like, hakuna msa nitaka Livio ashinde league, because ile baase wanasema, we're going to get 20 leagues. Wajuzo 20 leagues, wako same league na Manila.
Yeah.
Eh, but anyways.
But ni 20 leagues, lakini za unzile za kitambo.
Only it is a what you can team in league bili peke. Yeah, but that was a high quality game, to be fair. Hey, man, I was sitting there watching this, I'm like, Man United has made most of us just fall out of love with football, kind of. But watching this game, I was like, bruh, there are levels to this shit, bro. There are levels to this shit. But that was a high-quality game. Anyways, Man City, I don't think, for me, I saw the draw coming because these guys have been drawing Kumbuka 3-3, whatnot.
Four.
They've always been drawing this game, this fixture, Man City versus Liverpool. Man City was like, wanna win at Anfield for a long time.
Yeah, so can only one win.
Yeah, it was long coming anyways. But in terms of the title, Arsenal wamefurahi. Arsenal wamefurahi.
The ball is on their court.
Yeah, but just in terms of the game, bro, that was a high quality game. We saw a lot of quality from those guys. Speaks a lot about the football, man. I think for me, these are among the best clubs in the world, like playing the best football.
Yeah,
I'll post to Man City, like, upon nje kama Old Trafford venye kila ganacho mechoro alisema, this is the best team in the world. You're proud.
Treble winners. Jwadi, iyo kupura nyo nongelea. Hawa kwa na City as like Liverpool, chaotic football. City, controlled. Kama first half, pasi, Foden, uza. Pasi, Haaland, uza. As like, how upendi chaotic football. No wonder ulikuwa unapata the minute when I get football ball heavy wanajaribu tu kupass as like yeah. Chaotic football ni ya Liverpool na hiyo ndio wana thrive on ndio kama unaona second half chaotic tu Salah shadias
Pep alisema like jana for the first time he wanted to control a game, he was not controlling a game like when alitoa KDB alisema hatakuwa tuna control game unaona so like me na feel it was a surprise somehow for Pep like hiyo second half because ile team ali set up ilikuwa team mbaya sana mimi niliona ile formation ya City yo like kaona sijui kina kwanza huko Liverpool na Java sasa anaenda kupiga bao 4
4
kwanza vile alifunga ile ya kwanza bro unanikiaje kwanza na mtu ni
hey, but hiyo set piece manzi hey.
kwanza amekuwa kihata hata manzi ma
poor
performances lately Oblela yuko hapa
but jana alikuwa na performance fit
jana ali step up unaona but siko expect like a step up nilikuwa najua like experience wise like squad wise Man City walikuwa top sana like unaona siko expect that you will go even head to head
but Ruben Dias alikuwa bench KDB akatolewa sijui
but if you compare like average experience at the squad but I think Liverpool is because their system is meant for that
shout out ni McAllister nilikuwa like nasema umse haja suit in kwa hii team like before but akiza na Wataru Endo unaona the real McAllister like hiyo game ya jana alinibamba mbaya yo man of the match performance fully deserved like
see Van Dijk
ni ya McAllister
walai
McAllister
walai
ya PL ni ya McAllister
but I think point yangu ile ya I was telling Bilal hii team B yenu mnashinda mkitwambia hii team B ni kali hii team B si kali okay well withstand but unajua Anfield kuna ile pressure hadi ukiona hadi Wenger akiongelea Anfield Fergie akiongelea Anfield hiki tu ni ya kitambo as like hadi unaweza peleka watu wako below 21 years na wataperform you Anfield so nilikuwa naambia Bilal hii squad yenu nyenye mnasema oh tuko na sijui
kina Javier
is good but as like wakieko as like bila the stars hii team iko so iko chini as like see as like the team watu wanasema ah sin wakali juu vile Salah aliingia we expected ah bas they can win the game Diaz kenye nimekuwa nikisema Diaz is a good player but he's overrated overhyped Diaz akona Ronaldinho mingi lakini finishing ni Lukaku another Lukaku kazi yake tu ni kuuza that's my issue unaweza kuwa mkali but as like we need the ball ndani ya net funga kitu
but like mko na swali kuna friend yangu aliniuliza juzi Friday who's the best left winger in the league
left winger
left overall like as a player see as a nini
like ability wise as an understand
ability talent nini as a player like who's the best left winger
explosiveness all that
Bailey Bailey kwa side Sterling
sasa alikuwa anasema ni Rashford juu ya okay alikuwa anasema ukiangalia Mse Carson as put drift inside game yake hakuna
hayapati kitu
unaona ukiangalia o Sterling pia lazima a drift inside but Rashini Mse anaweza kukimbiza hadi pale kwa line
but you swali ilikuwa based on this season ama overall
just as a general player who would you pick like uko now left wing as what a premium member uchague mmoja kutoka hiyo 2017 whatever utakukumbuka lini mpaka leo
lakini mimi anacheza size
sasa hii premium
I mean tena na Sterling nimetii Sterling mbaya he as like squeeze hakuna wingers hadi Leon Bailey imagine tunataja Leon Bailey size hadi Ayew ndo akona the most dribbles in the league Ayew mimi na pick Sterling
hey but okay like you stuff you are a prolific winger hey that boy we just been talking about Luis Diaz is very bro is good man
but is not complete
output
okay like si mmesema tu like ability like prolific
ah anaweza kuwa kiuza
prolific okay ukiangalia Stafford Doku is up there man like quite prolific
like unaona player kama Cruz
Doku
player kama Cruz like hana stats but
hey akona stats Cruz is the stats. One slept on player in this world
like, slept on akona Champions League seat
hadi ameshinda Messi in all accolades
like
tukianza kusema
una cups
tuache kusema Messi Ronaldo goat tukisema tu goat ni nani of football tango ianze it's Cruz akona everything
sasa ndo alikuwa tumeyo analogy like ule msaito moyo wasio sleep on but this guy is really doing his job na
hata sleep on but he's doing his job in the prem
tatishangi na he's a very top player
so ni Rashford kwake
kwake ni Rashford
but Rashford manze hii season ako hivi iko hivi
don't kwa namwambia
kwangu wale chagua nani
kwangu mimi niko naona kama ni Son unaona
sleep on yeah
Son because huo mse ame ni legend wa Tottenham size ako na 159 goals unaona mimi nikikumbuka Tote bro nakumbuka Son Ken Bells juu hawa select Son ako kwa hiyo mix unaona
but Son bao mingi
kama hivi of career left wingers bro unaweza taja legends wengine
crazy
unaona Rashid bado hajafika ile league unaona, but sasa ukikuja kwa kina Son juu hii side ya right iko na wase wakali kina
Saka
kina Almiron
hiyo like waseni wengi
but ila, na Gordon Gordon.
Gordon is good, man.
Gordon ako sawa.
He does his job. He does his job proper. Mm.
Kama McGing is shit, but anafanya vizuri.
Mm. Gordon is good. But alikuwa asema pia Foden ish juu ya.
Yeah.
Asa ndo shida ya Foden, man. Zetu juu yangi position yake, sijui whatever.
He's having a prolific season.
Ay, sana.
Mnaonaje kuhusu hiyo story ya... Okay, she's in the next game, basi.
Ah, nini, kwanza. Ile foul. Foul ya Doku on... Oh. Was it McAllister?
Yeah.
90-something minutes.
Hey bro, the studs were up. That was supposed to be a penalty for me.
Ala, lakini alishika ball.
Alishika ball, bro.
So, rule ni hivo.
Bro, lakini... This thing, unuranga sa ngemse anashika ball, but kilina wasema, that was a dangerous attempt still. Dangerous tackle. Like,
violent, like...
bro, like the nature of it.
But so, una premia waleta kungaleo story intention.
Hey, bro, umeshika ball.
Juwa nisema, sasa... Mse mmoja anasema haiko intention yangu. Mungina aseme intention yangu.
Lakini now, when you go into that, the consistency is not nice.
Especially refereeing. Like, ispokuwa AFCON, Miss Jonah.
AFCON was top. Adi zidei dhani viani raisi kutumia hivyo. Nikuwa dhani kitu complicated. Munaenda hapo, munachora lines, juu, munafanya nini. Ai, AFCON anatonesha. Hii kitu ni raisi, bana. Like, asi wana ni bribes, inafanya wakue complicated. It's so easy.
Yeah, it's easy.
But
alishika ball.
Alishika ball. Mm. But it was a very bad tackle. Like, as a human, msi haki kukujia hivyo bro, unampiga mangumi.
Na studs.
Hey, unampiga mangumi. Polygraph.
Na studs.
Unampiga mangumi, walai. That's the professional football, so.
But Liverpool amezoea kubebo. Ile ya Nottingham juzi, ile drop ball, ilipewa mtu wa Liverpool instead ya Nottingham. Yeah. Nando wakashinda, wakafunga bao. So me I'm happy. It's like, test of the own medicine, manze.
Deserve, manze. What do you think about Nunes?
Nunes.
He's been having a terrific season. Loki, though.
Loki. Yeah. He's coming up.
Ana hata lakini bado ako na stats mbaya.
He's coming up.
Lakini vile hiyo team iko na stats as like chances zinakaa.
Amewabeba bro. Nasema Salah venye alikuwa ameishia sijui nani amewabeba.
Yeah, amewabeba. Yeah. He's good. Shout out to Blair alisema Nunes is one of the players to watch out for the remainder of the season back in January, so I think yeah, anaweza watoa kwa hizo mashimo kama Nottingham Forest atauza 10 chances. But then no Liverpool fan anachukia Dawizi. Wanamtanga did.
Wanampenda.
Wanamtanga did Dawizi hapo. So like yeah. No wonder wanampenda. He's like so but miss him. Spending chaotic football. Mimi napenda kitu rosaf.
Injuries on football. Nataka kwanza leo tuongee kama football fans. Hiyo ni uongo.
Mhaga
ameshuku kudanganya. Ati I have 10 players injured. Bro, Liverpool alikuwa tena have yellow streak.
But when you compare what players Liverpool are now on their bench.
Yellow, bro.
Eh? Who nani Manu nani mnoma kuliko have yellow.
Like when you look at it though, ukiangalia like the system kama nani ametoa wase kwa academy yake Klopp and they are playing well. Mm. Is it a system thing or is it the players thing? Just as easy, bro,
atakama
sisi we are suffering from the injuries though. But it's going to play some we're going to experience and all that. I can't say that it go to mess up the same as Liverpool. Liverpool maze umekuwa like
but nani amekuwa na injuries was.
Sisi tumekuwa na injuries was but our players wenye kwa bench still maze tuko na kina Amrabat kwa bench bro.
But ni Mavi. So unaona kikuja
bro it is me bro.
Mavi acha mimi nikwambie.
Sisi mie naweza kuona
kuna shida na Manu. Mbona tu ni Manu players wakikuja wazi step up.
Sijui.
Mbona tu ni Manu.
Tafika hapo utatuambia.
Amekuja. Oh, Amrabat amekuja, oh, Antony amekuja, oh, Rasmus amekuja, amefanya mambo yake.
Unaona? Si Martinez alifanya mambo yake.
Eh, lakini ako mgonjwa, unaona.
Sasa hiyo ni injury. Wewe is control injury?
Personally, Martinez na Shaw, hii ni option mtan dispute baada ya watoke Manu next season.
Nani?
Martinez na Shaw.
Je nini? Shaw yeah. Shaw naweza kubali.
Yeah, injuries, Martinez, Shaw, Varane hata nimeona ameanza. Ai, amecheza game kama kinde back to back, amechangamka.
Itakuwa Benjamin step up.
No wonder alibenchiwa.
Haumi ufala wala. Unaona? So like kwa hivyo ni mwanaume mse alikuwa na ujinga tu ni unaona. But sasa au wengine mimi sipendi mse mwenye. Wewe ni mkali lakini hatuwezi kutegemea.
But Martinez zake ni injuries za pitch as like ameumizwa. Si kama za Martial anaumia training. Martinez anaumia kwa pitch.
Martinez shida yake ni nini? Bro, malimgu yangu yuko analeta kichwa yake.
Ah, Azio unakuwa kama Vidic, die for the bag.
Ni fighter, yeye ni fighter.
Lakini bro like
lakini ajapata injury ya kichwa.
Sasa anapata injury ya kichwa.
Sasa sema hivyo, sasa but
kama ile ya West Ham
aliyo zake ni za kujituma. Si ati ni mbaya but
sasa si mtu anafaa kujituma.
Injury gani alijituma?
Hiyo ni alikuwa ameenda.
But we still need that.
That was unnecessary.
Yeah, hataki corners. Yeye hataki corners. But then hiyo player alimwangukia.
Alimwangukia hiyo yani.
Hii ni package manzi imekuja tu. So dadu.
Sasa
me Luke Shaw as I take care. Luke Shaw, wish it's too much.
But yeah, there's a but Luke Shaw, man, is a good player. But we have to stop being sentimental about those guys.
Tunapenda sana. Aya, Arsenal Brentford. Nilifry Havertz wangu alizi si niko Liverpool City Arsenal Brentford three horse race tunaongelea watu wakubwa kwanza
personally nilijua finali washinde ile game mba mimi size that time kwamba game inaona itasumbua finali ni sisi na live hapo na live mahali si ndio eh sisi na live kwa sisi tuko home na sisi lazima tushinde game zetu zote ndio tuingie top 4 na lazima tuingie top 4 tukitaka silence unaona ama Ten Hag niishie. So but mimi na root for them. I'm sure kwetu wanaweza tupiga very easily. Sisi si team ya ku struggle nayo unaona. So Arsenal wasiposhinda hii league unaona ile last season mlikuwa mnasema iko walifumble hii sasa ndio the real family.
Hapana wewe
hamko kwa equation mmeletwa kwa equation alafu na mshindo kushinda
but ile last season walikuwa mbele with 9 11 yeah. points. Hizo ni points.
Sasa hiyo ndo nasema. Hiyo at least walikuwa deserve kushinda. Wako hapo. Hapa hawakuwa. Unaona kivutu zimefanyika wamerudi kwa picture. Hii si mara ya pili wanarudi. Hii ni mara ya pili wanarudi kwa title race. Ya kwanza wali flop. Man City waka lose. Liverpool waka draw sijui nini. Sasa hizi wamerudishwa wako number 1. Washindwa kushinda. Mchezo iko kwa wale.
But wako number 1 ya goal difference.
Bro, kufunga bao 38 in 7 games. 38
ama. Yeah, sasa hizi venye nani alisema Bruce was here alikuwa anasema games like the remaining games that they'll win like all of them something they won't lose so maybe no na hiyo design like as much as okay last season I think was just a learning curve for them do they have they never been there before they were young players it was a new challenge for them pressure will get to them but right now they can't get any excuses on so no na au si wote wamekuwa hapo hivyo before just step it up step it up
yeah but aunda kuna the better team
kama kina Rice hawakuwa last season
yeah yeah now they are playing good football bro is bro overscoring maze wana overdo literally
kama 6 5
kuna 6 goals today bro hey.
Set piece taken
hey aziskuwa hizo makona bwana
ilikuwa ni blame it tulipika mwa yangu na Zuhum niko naambia Rice okay see najua Rodri ni world class sawa but Rice na Rodri longevity like kutoka saizi, kutoka karia Rodri kiwa Atletico. Na ungele longevity ya Rice, nani atakuwa mkali? Kavu nye wasewa likuwa nasema, Siri na Mbappe. Suli chiki ya hey. Kuruko.
Mzee, I think kiongele hivu unafapia ungele clubs nye urachazea. Juman City wame, Rodri ya shawin champi. Wame win sijuli kingapi already.
Now without him, team ina fail.
Yeah, yeah,
as
yeah.
Like, any lose.
Alafu pia playing style yake, unajua pia unafapia ungele vitu mingi mene, playing style ya mse. Some guys get washed up quickly because they are playing style yao. No say wengine upata two injuries from a young age. Ochiki okay example kaya Dembele anaanza kucheza sijui akiwa 16 17. At the top level playing most games. Your stuff will affect msaji but you still growing at that age. So ukicheki playing style Rodri though iko ngi very high energy. Just relax, just calm. Cheki Busquets. Okay hajafika kucheza hiyo level za like kucheza Europe akiwa 36 37 but playing at that high level like you game to you relax you'll last a longer time than you just do high energy so na for people the teams you're chasing so is not your variable pair is not very clear at the moment but for me I think bro Rodri is on a different level
hey, sana
on a different level like
sana
me kwanza he's on a mini proved wrong countless times like I used to not think he has the dog in him like
hey bro that guy is a dog
it is like me I used to think it's a system thing like Rodri is in the right place at the right time.
Rodri is a dog.
Yeah, Rodri ni
mno. The dog in him, bro. Kwanza pale Manchester Haaland alipo hata ile open post ni kona film side ni angry react ni kajua. Eh,
umzeni mbaya.
In it for real and in bad. But anyways.
So among fixtures, Liverpool wako na Brighton, Sheffield, Man United, Crystal Palace, Fulham, West Ham, Spurs, Villa. Everyone hapa kona Spurs. Na everyone apart from Man City kona United. Na everyone akona Aston Villa. Hey, everyone akona hizo teams tatu. That's like, nani akona favorable fixtures? For me, I think it's Man City towards the end. Man City wamebakia tu Arsenal.
Wanamaliza na Wolves na West Ham, I think, Man City.
Wanamaliza na Brighton na West Ham. Na Brighton wamekua tu shit. Ash.
European football.
Memba sana. Kwanza wanatoka Thursday, very fast. Wakona tu Arsenal to play. Ocho, before to pick up. So it's like, who was the easiest fixtures between these three teams? Mi kwangu ni City. Ukimalizia na Wolves, Fulham, West Ham compared to team like Liverpool na malizia Spurs, Villa, Man City na maliza United, Chelsea jana sioni lini, Spurs pia and Everton. Nani akona fixture stamp?
City. Nani una face the most
City.
Relegation sides ni ngumu?
Eh.
Hmm? Yote ukifikiria Luton na kaza.
Cheza mpira.
Wewe Luton wako.
Luton is one of the teams ina maze.
Unaweza taka wabaki.
Bro.
Everton.
Bro, Everton. Eh maze like the first time niliona Luton wakicheza maze ni kwashanga what the fuck? These guys are playing good football. Like ball yao maze wako sure wako na system iko perfect. Shida tu ni the quality. Ule boys wao kwanza ule boys wako na majina sijui sita, ule boys wana
Nigeria.
Adebayo. Adebayo
sijui Barkley. Doubt yapo defender.
I think tu ni the quality that is keeping them down there. Lakini maze system was all boys on, like they know what they are doing. Chiki Barkley hapo ameshikilia midfield bana number 6.
Hadi toka sama aende England.
Bana, maze but he's playing good, though. he's playing good.
But England bro kama kina Kobe hawaitwi bro. Barkley ndo atayo.
Ah lakini yoni, he should have Southgate man. So shit.
Kwanza ni muona acha tutafika hapo kwa maneno.
So City Arsenal. I think for me whoever wins City Arsenal goes on to challenge for the league. As like City waki lose the game, just like Arsenal waki lose the game. Yeah, he City by the mnajua City wanachapa Arsenal comfortably. Iko at the Etihad. I'm rooting for City. I know Arsenal wako na a lot to prove. Wako na Declan Rice, Partey amerudi, Jesus amerudi.
Jorginho
is playing good. Zinchenko amerudi, but personally City wananyorosha my boys mbaya sana. Mbaya sana.
Mbaya.
At Etihad. Ah, mbaya sana.
Niko na
nataka. Hey, okay, big goals.
Naona vile tulikuwa Etihad.
Mm.
Quality ndio tulilack tu
kwa. Eh, hatuko wabaya.
Sasa kama athe nani wako vile. No, unadhani wata. Mimi personally nataka draw hiyo game.
Lakini tutakuwa ki favor Liverpool kwa ukienda na draw.
Si Liverpool atapigwa hiyo game yaone.
Na nani?
Si Joy but watapigwa. Hiyo streak inaisha. Hawa sasa wameshinda game mingi.
Za wizi.
Kwani maze hiyo game nasema City na Arsenal, I want to make a big call. I think that team will edge it out man.
Arsenal.
Yeah.
Watawapiga kwao.
Si hadi kuwapiga. Unajua. Okay, when you say ukisema kupiga unasema maze 3-0. 3-0, 4-0, 5-0 ni kupiga.
So 1-0, 2-1.
Just a sword, bro. Just a knife.
Kama ile deflection iliingia first leg.
Oh, ya Martinelli.
Yeah. Kitu tu 2-1 hivi. Saka on the deflection.
Hey.
Saka kwenye deflection.
Area of expertise.
Saka kwenye deflection. Expertise.
Kwenye tapping hapo.
Ngoja muone mazuri. 2-1.
Walai.
2-1.
Me, I'm rooting for Arsenal.
Arsenal.
Hey. I'm rooting for Man City. Mm.
Me. As I said, nataka Arsenal washinde league, but realistically naona ni draw.
Yeah, Man City.
Draw.
Yeah. But draw ikifanyika, Liverpool anacheza na Brighton.
What a big
one. Brighton. Bro, oh. Brighton at home.
Wanacheza na Brighton at home.
For Anfield.
Anfield.
Brighton have done it before, haven't they?
At Anfield. But this
season still, but this season.
Nini watapigwa? Brighton watakuwa na machungu ya Europe.
Hapana, sio wako chini manzi. Sasa wanafunguliwa hivi
as ai. Pale hata wewe bro.
Uliwatch Roma na Brighton? Mimi niliboeka. Ai.
Siko expect Brighton to pull something out of the blue. Bro, hiyo ni Roma bro.
But hata kama 2-0 we.
Kama Real na Copenhagen. Like they have pedigree in that competition. Unaona like where's it to kuja like.
Sasa kama wanachapa na Roma, je Liverpool?
Unajua ligi.
Na Salah amerudi.
Ligi ni mambo tofauti.
Ah, unaendea tu Arsenal, unataka Arsenal ashinde.
Ligi inakuwa na surprises. Ligi si kama champion. Champion unajua Real Man City kupatana hapo uko sure hivi. Lakini ligi. Luton anaweza draw na Liverpool.
Lakini si sasa hizo.
So unasema Liverpool watapigwa na Brighton.
Mimi na feel hiyo streak yao kushinda.
Nataka uangalie kamera yako na useme
Liverpool unapigwa hiyo game ya Brighton.
We will be there.
At Anfield.
Van Dijk has lost aerial duel since January.
Chana Van Dijk.
Salah is back.
Van Dijk was a jizz alikuwa na mimi sasa chata.
Aya, combined 11 ya City Arsenal.
Tuneka to Saka.
But si Ederson ameumia.
Saka
na Saliba.
Ederson ameumia.
Sawa. Hata Ramsdale alipula a shitty performance.
Si, Raya ndo taingia.
Yeah, Raya. But me na feel Raya. Raya ni Ramsdale mwenye hajaonekana sana.
Si, Raya ni vile anajua as like, anacheza hiyo
system.
Yeah. Ni watu wakupanga ball kama Ederson.
Ederson. But now that Ederson ameumia ni Raya, Saliba na Saka.
Yeah. Saliba na
kila mtu mwingine ndio ni Arsenal.
Kila mtu na City. Na left wing? Hakuna mse left wing.
bro. Foden.
Oh, Foden and Gay side.
Foden, Haaland. Oh, Foden, Haaland, Saka. Alafu Rodri, Bernardo.
KDB.
Ama KDB. Ama
KDB. Ama, hakuna cha ama KDB.
KDB, hakuna ama.
Alafu kunyuma. Walker, Saliba.
Stones.
Stones.
Na left back.
Zinchenko.
Zins.
Ake si mkali sana left back. Vadiol is shit.
Flop kwanza wewe.
Hey bro, mzee. Bro, Vadiol is a top player. Mzee, first season, first season.
Na pia anacheza left back maybe, but as like.
Hey bro, nyi mna
niona right over there. Bro, anakunga pale mbele anafanya vitu zingine
kule. Hey, 90 million. 90 million.
At a step up, unajua uzuri mzee. Okay, the good thing with playing in a top team is that hata kama ni million 90 million na 100 million kama Grealish na huyo Guardiola. Hey bro, wase pia unanua watu Domingue. Hebu unanua wase Domingue. Lakini sasa the good thing is that the team is performing still. Hata kama si perform mimi, timu yangu ina perform. So hakuna pressure. We are system like tuna work flawlessly like perfectly. So that's why mzee to notice umsa already 90 million. Hadi mimi niko nisha sawa.
Most expensive defender.
90 million. Hadi nani? Nunes kiasi tunafaa tumute flip lakini flop.
Yeah, ni flop. 400 million is a flop. Ah, oh, Nunez wa Man City. Hadi Kovacic.
Ah, Kovana boy.
Ni jana tu.
Nah. System player, man. System player.
Ni jana tu. First leg alikuwa shit. Sawa. Ah, Man United versus Liverpool FA quarterfinals. And this is what I have to say about Man United. Tuko na Liverpool to play in the quarterfinals FA. Tuko na
Arsenal.
Game week 37, second last game. Tuko na Liverpool again at Old Trafford. Sijui ni gani. Lakini kuna mtu tunaua roho zake. Sijui ni gani, lakini sijui ni quarterfinals, sijui kama ni ligi, sijui kama ni zote tatu, sijui kama ni mbili, lakini kuna mtu atakuwa kiendea kitu.
Atakosa juu ya sisi.
Atakosa juu ya sisi. Mark that. Sijui ni gani.
Personally, cup competition, sio ni tukipiga club.
At Old Trafford.
Yo, FA. I can't see a way we can win that game. I just cannot see it. Labda mana I fall from heaven something like that, but I can never see we tunapiga live hizo games zote umetaja live Arsenal live home sio ni tukashinda
any of the three hadi Arsenal Old Trafford
siko baya Ten Hag sio shida, acha ni ndasema hivi, sitaki atoke juu Ten Hag ni shida, players wameacha kumchezea, players have down their tools for him. It's just so visible.
You're saying that?
Yeah, it's so visible. I don't think so. Bro, Ten Hag is so, I was say anawaambia wafanye heavy how I die man. It's so visible. Bruno anaanza kupura ball. Chini kwa fita ya ole. Bruno anaanza kupura ball.
Amechoka.
Na shia anze kukosa kufunga. Ah. I was say ameacha wa coach.
Eh, waje tuingize pia Man United in this equation. Tukienda United topic. Malizia na tuingize United kabisa. Liverpool Man United.
Eh, Liverpool Man United. Eh.
Ngumu sana.
Ni kubied. Hiyo team ni kubied. Ni kubied siku rahisi. Ni kubied. Mimi sioni bro, like at this moment that team Man United, Manchester United from northwestern England or whatever, I don't think they stand a chance against Liverpool. Even though ukiangalia injury list at Liverpool, there's players that are much younger than us, the experience and all that, I still think that the system is just Klopp system is much better than ours. Rakamida kwa OT bro, Man United fans utakuwa in tears, man, your skums veggies zenu. Speji zizeni.
Kwa thrash bro, oti. Yeah. Like, anatupuya ngaba unyingi.
Basi tulimchapa. Kuna club cup tulimchapa. Bruno wakafunga free kick. Pogba was there. Nakumbuka yusura yake.
Ya, hadi nakumbuka. Hadi.
Greenwood wakafunga.
Hadi jamia COVID.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Ile watu wamebaniwa from
3-2 or something.
Mazo yu nekitambu waze.
Si Bruno bado wako hapa. Plain shit.
Ya, nakumbuka yote. Hey, Greenwood wakifunga.
Rashford ya kampea.
Sae, oh, ilikuwa Carabao.
Si bado ilikuwa.
But those times tulikuwa nchiza
bold. It was a December. Nakumbuka. Wacha ni kuambie.
Haya, tuingia United basi.
Zee, before tuingia United ni kuantaka tuongole. Villa. United taka Villa na tote. Personally, before the red card, it was a very boring game.
Aye, very.
Very boring game.
Wacha di before the red card. The only minutes your game imechezwa ni hizo bao zilifungwa. Your game ilikuwa so shit. Hadi ilikuwa so boring. Na vile ilikuwa na more hype.
Na moto. Bro, niko hapo 4. Hata sikuchelewa 1 minute. Emery anaingia ground, anaingia ground na yeye. Wow, bro, sijaiboeka hiyo. Hakuna shots hadi literally hakuna shots first half. Na acha nikwambie Villa hii ndo nasema tutaingia top 4 hivi. Villa don't have the oomph. They're not shitty, they have a good coach, they have better players, but ile oomph ile yani tunajiaminia bro in number 4 ni hiyo tuweze solidify. Hawana hiyo.
Na Spurs.
Na Spurs. What a bottle bro. Hawana hiyo. Bro ingekuwa Man U Villa hata kama tuko shit tumewapiga. Hata kutoka top 4 tungewapiga. Unaona? There's something about Man United that huwa wana turn up when you least expect.
Mtu anacheza tu hapa. So unadhani top 4 but neza kinyina ni human ni ati nafani support Arsenal against Porto ndio tupate number 5
nani ati number 5 ya Premier ni relevant kwa hiyo conversation
zi Arsenal
cuz Italy na Germany wame perform more kuliko England
azi lakini
no, it's still your conversation bado
iko hey, iko kwanza ni Italy na England wako na league hadi yao yuko na unajua City utafika somewhere
nasema Germany jabi
Azi, inategemea kipali wako saa hizi. Na tuko na Aston Villa wako Conference League.
Tuingie kwa hiyo convo Man City lazima afike final ya UEFA.
Si final, wanafanye beta.
Alafu Arsenal lazima afike semi-finals.
Zii, si lazima afike kwa kwatu wafanye beta. Hadi afike quarter finals au wengine watolewa mbali as like bora wamefanya beta. Na kuna Liverpool, Liverpool niko sure anafika mbali. Liverpool watatuokoa. Hivyo akifika finali watolewe ni sawa watatusaidia. So unaona nani ana make top 4?
Top 4.
Yes. United are going to the equation. I think to match on 10 points.
At this point.
My 11.
At this point, United is not a chance. So is it not a chance?
How?
Some few weeks ago, sikuwa naona. At this point, not a chance. Mi,
sababu yangu ni Villa kipigwe Arsenal, Man City na Live. Tukundani.
But si tunafaa tuchape Liverpool na Arsenal, ndo tukwe ndani.
Sawa, lakini Villa kipigwe. Noja Villa ndo metocha na 10 points. Au ndo wako mbali sana. Awa... tutafikia but wakipigwa hizo game 3 wamepoteza point 9
na wakipigwa na
walipigwa na tote hizo ni points 12 wamepoteza kwa hivyo watashuka chini
na wakipigwa na sisi tuendelee kupigwa
sapo ndo ngoi
but I think say your factors are coming okay mnasema injuries but if those guys come back like the top players yeah wakirudi hivi na nimengojea mazee Mount needs to do something for this season so like I think our players were kuja like I think that will be a blessing in disguise like tutakuwa tumepata the good players in a tightly packed nini like nini hiyo table yote iko tightly packed hiyo pile iko tightly packed I think sasa itakuwa a blessing this guys kupata these good players because hizo matches kuzae hizo matches just hope that the squad will go atakuwa kubwa and the good players will be back
I sure amesinya hii season haya umeshinda kusema Ten Hag out hadi umefungua episode but hapa like 10 minutes back umesema players are down their tools.
Hey, Rajo, the thing about United is Ten Hag does not have the dog in him.
What?
Like
dog in him.
Dog in him na alicheza Ronaldo.
Ronaldo, that's a bullshit move.
Sancho? Kwanza Sancho by the way amekuwa shit hadi siwezi mtetea tena. One assist and one goal. Farmers League.
Unakumbuka vile aliingia na miondo.
Fuck him.
Sio personality but coach. Like
Queen alichapa Real Madrid.
Ile dressing room ya Manio bro kama hauna kawe si a serial winner
uweze
survive
so unatetea players
so
nikuulize ukichelewa podcast nafani sema nikutetee umechelewa sio ndo kuna makosa
unafai kunitetea acha nikwambie Man U bro kuna watu figoza kama Rashford ukigoza watu kama Bruno goza watu kama Shaw bro
Pogba ile siko sino na it's time to achane na our players ndio nasema it's time to achane na our players acha hadi nitafute start fulani endelea kuongea
alafu style of play hapa ndo mali mimi namaliza hiyo convo twende Brentford wako na style of play wako number 18 16 kwa league wako na style of play sawa toka hapo kuja Everton wako na style of play wako number 18 kwa league whatever
defensive football
sawa bado ni style of play it's a definitive identity it's an identity like indo identity yawa say City wako na identity live wako na identity
Arsenal wako na
identity identity yetu iko wapi
hatuna lakini alijaribu identity Seljaribu. Have you ushaikuwa Ten Hag fan? Tuanze hapo. Ujaikuwa.
Ujaikuwa.
Acha nikukumbushe. Acha nikukumbushe
mbele tena. Jezi ya Ten Hag.
Uko na jezi ya Ten Hag. Mbona unatoroka manzi?
Nitoroki. Naona nisema iko converge Ten Hag si shida.
Mbona useme Ten Hag out basi kama si shida?
But the club is bigger than him.
Ah, oh my god. Manzi tunaenda. Acha nikusomee stuff. Ah, 9th January 2014. David Moyes is beginning to lose the Manchester United dressing room. 2014. Haya. 11th April 2016, Ashton whatever cited an unnamed whatever against Van Gaal. Dress syndrome against Van Gaal. 2018 Mourinho. Me by the up and as a football fan up and only make the biggest mistake kwenda na kina Pogba instead ya kuitikia kwenye Mourinho alikuwa anataka hapo alikuwa dia ameshasema hataki Rashford, hataki Martial, Luke Shaw anamsumbua na wala ningeenda na tungekuwa so much better. Haya, 2022 Ole. 2020 Ole, 2022 Ragnik, 2023 Ten Hag. Na unataka kutetea players tena?
So ski acha nikupe example.
Na si analogy.
Ole alisema aje ile dressing room bro inafika kwa 2 point wase wana down there.
Si basi tu watu wa Saruni. Mbona useme tu Ten Hag?
Sasa kuna contract za 5 years. Uwezi watoa bro.
Unaweza watoa.
Ratcliffe atawatoa manzi.
Ten Hag ndo akona the smallest contract kwa how players all.
Na inafaa to stick naye. Lakini mbona useme Ten Hag out basi?
Ten Hag akitoka hapo bro apewe city bro anafanya vitu pepo anafanya.
Sasa mbona basi utake? Oh my god. Saruni.
Mimi nataka Zidane. Msetu akenge hivi bro.
Zidane alilemewa na Real Madrid alirudi tena.
Si akenge hivi bro, mlanyama dhani wote kwa
tatizo. Lakini alilemewa na Real Madrid alirudi tena.
Hiyo ni Real, hii ni Manu. Unaona? Rashford aziambia Zidane, Rashford aziambia Ten Hag.
So unataka
you know difference.
Unatetea wale wanatetea players tena. Unataka tu wao players. Sasa unataka tu na hivi.
Nikuulize swali kunta. Realistically, Rashford anaweza fukuza Manu? Realistically.
Anaweza. Nikusomesa niko na staff mob. 48 minutes ago Eddie nimepata nikiwa hapa. Man United have decided to sign a new left back. Ini Fabrizio. Washa ana Luke Shaw kuna mchezo.
So Luke Shaw na ule boy anaitwa
Malasia. Wako na mchezo. Mbona wa sign left winger?
Sijui.
Bro Sancho alikuja kwa hiyo team wakashindwa kutoa Rashford pale.
Hiyo ni issue
wing. Garnacho naweza sema he's much better than Rashford on that wing, wameshindwa kumweka hapo.
But your wing Garnacho is
so
annoying.
So what is this about?
Is it about no you see about the coach, it's about like the club as a whole. Unaona?
Glazers.
Our say aweze tulia Rashi. Acha tu nikwambie.
Why?
But actually for the match.
Ni ana letter.
Ni juu ya
the attention he brings.
He's the face of United.
He's not the face of United though, but still mean on like Rashcliffe akiingia ameamua focus on football. Just get those guys out.
The other time
tulikuwa tunaongelea Martial bro, you're sitting on 250,000 euros a week.
Na league amekisa
mara ngapi? Bro, that's like 35 million a week. Bro, and unafanya hiyo vitu yote na you're doing nothing.
Atasi about the money. Unaona like kwenye Rashel to ile interview yake before.
Back me or whatever.
See about the money. Ade kuna msali Paul Mason alisema bro we don't care if you buy 10 Bugattis today but as long as ukoja ground unafanya kazi yako.
But sasa unanunua 10 Bugattis na ufanye.
Haaland amenunua a one in one car jersey sijui 3.5 million pounds. Hakuna mtu amesema ni big
because he's doing the job.
Exactly. Sasa si basi tutoe wa players.
Basi akikuja ground hii season ana shine next season.
Basi tumtoe kwa ground basi mbona unasema Ten Hag out?
Anaweza ishia.
Personally kama utaki Ten Hag ni sawa. Mimi kwangu by the way nikisikia Ten Hag out nasikia aish. Mewishanchokesha bana. Basi kama utaki Ten Hag atoke. Kama unataka Ten Hag atoke sawa. Lakini asitoke before our players watoke.
But how players are what actually?
Sasa si ndo nasema. Ndo kama na Ratcliffe amekam. Asha sema anataka left back. Hapa kwa hii article kuna striker.
Ratcliffe afanye nini? Haisi fukuza Rashi.
Atatoka.
Glazers wako na mopa. Msidhani Glazers wamenyamaza tujua Ratcliffe amekam.
But wakiona within the next 2 years asipo perform anatoka.
Sasa ile commercial says ina kazi.
Atatoka walai.
Glazers wako about the commercial side.
But sio
Ten Hag alikuwa anasema wewe kuja Manu mkisign 100 million player lazima acheze hata kama ako shit. Unaona cause decisions zinatoka huko juu. Decisions zinatoka hapa kwangu.
Lakini sasa Ratcliffe amekama. I think kutakuwa na changes. So unaona sasa umeenda kwa players. Sasa mbona useme Ten Hag out?
Ten Hag out juu au players atatoka.
So tunaona ile example ya kuchelewa podcast. So juu unachelewa podcast tunaendelea kuitikia uchelewe. Okay editor pole Saruni amechelewa. Si unajua anachelewa ngo 3 hours. Okay sawa amechelewa. Tuendelee. So tuendelee hivyo. Si basi tu request.
Ni Manu.
It will change. Okay, sijakata Mercedes. It is bug ni kubaya but as like it will change. I believe it will change.
Mimi najua kitu kwanza. Dan Ashraf can get in Hagana say on signings.
But let me just maybe stack ya question on signings.
At all Hana say on signings. Na Ten Hag atazua hiyo story.
Lakini atakuwa champion.
Hiyo story. Shia.
Ah. Trial, lakini asitoke before players watoke.
Wasi wanasema, okay, kitu pia inanishwa ni yo. Nini anage, ya hati kufio shortlist, jui Thomas Frank.
Eh, hey, sasa skia.
Southgate.
Skia.
Skia. Southgate, bro.
Skia, I want none. Skia, as like the least outside.
So, ikifika ni hivo, ikifika ni hivo, Ten Hag is the better option. Unaona?
Sindio?
But, instill style of play. Man, tuoneshe tu pasi 10 kwa ground.
His style of play. Wacha nikukumbushe. Oh, tuko tunasema huyu sifa na Ten Hag, sindio? Yeah. Ten Hag alikuja first season, mimi na Paul, nakumbuka kwa group tukisema tunaona something. Crystal Palace pre-season tunaona something. Ukasema nini? Uone kwa Grao. That's valid. Unaweza sema mimi nataka kuona kwa Grao. Crystal Palace is shit. Sio nani ya shit. Yeah. Grao akakuja, tukajaribu ku play from the back. Kiliumana. Sio nakumbuka?
Hakukua na quality.
4-1, 2-0 against Brighton. So akaona Mrs. Endelea kujikaza. Utatolewa job. Wezi shina po umejikaza. Utatolewa job. Wewe ukasema, si unaona niliwaambia? Akaanza kuwin. Saruni akaingia.
Bandu wako. Paka ndio jezi.
Jazzy. Sean. Ni binti yako. Eric Ten Hag. So unaona, as like, kama ume, as like, ushawana as like, this, Mrs. Tulika hapo kwa Paul, tukisema the way tunaona Ten Hag ball. Atukaanza kusema, enye tungeleta De Jong, tungekua beta. Asa li tukua tunanza, hadi tunanza kuona. Tukeleta right wing, Rashford anatusumbua. Bruno kazi yake ni kupura. Tulikuwa tushaona hizi. Saa mbona 1 year later, tunachange.
Also correct. Saa, yeah. Acha ni kuambie. Iyo haikuwa system at Ten Hag. System at Ten Hag ni ya his season. Sawa, his season ndo tunaona the real system at Ten Hag.
System gani?
There's no system.
There's no system.
Kwa akili yake, indo ilikuwa. Naona ile, ole alikuwa nasema. Simuli watch your interview. Like, tumeshafanya the basics, tumeshinda magame.
Interview kwanza ilikuwa so bore.
Tumeshinda magame, tumefanya nini? Sasa tunataka to take the next step. Unaona? Hapo kwa kutake the next step ilikuwa hii season. Tumeshashinda trophy, tumemaliza number 3 tuko champe. Tumeleta master kwa team. Unaona? Sasa ikifika tumeleta Onana, tumeleta nani? Wasi wana suit play. But sasa ikifika Grao, bro. Play
haingi. Haingi yani Martinez ako injury?
You can't say. Luke you can't say.
Haitegemei player moja, bro.
Haitegemei player moja, but substitute kama ni John Evans. Okay, John Evans has been good.
It's been solid.
As like nasema, kama ni John Evans, unategemea fanya vitu Martinez anafanya. Haezi. Hadi mina kumbwa kuna about Shea funga Martinez ameileta. Amepasi siju nani hapo, tukafunga Europa hapo. Hey. So known as like, ukiona hizi injuries manze wezi.
Okay.
Maino alikuwa na injury bado hii season. Hii season, by the way, tumecheza preferred lane yetu mara ngapi? Once. That's crazy.
Okay,
once. Na ilikuwa against Wolves.
Other teams are doing it with injuries.
Nani yao?
Ukisema, Saruni venye unasema ati.
Asena injury gani? Injury moja moja, tisijui Yesus ametoka, Havertz ana turn up, skia. As like, injury zao hadi zikue, Zinchenko ametoka kivyo, anacheza vizuri kidogo, Tomiyasu, was like, si mo, si ati unamiss Martinez, si unamiss Luke Shaw, Casemiro hajacheza na vile yako shit, hadi akirudi. Wewe kwanza ulikuwa unamtetea wewe. Wewe ulimtetea wewe, na huko unataka kusikia. Si unaona? Si unaona? Tukiwa on TV ulisema unaweza tegemea Casemiro for the next 2 years. Tukakuuliza, 2 years? Jamaa amekuja kama menona hapa, sijui anakaa aje. Si unaona?
Lakini mkisema system ya Ten Hag ati, no, that's not correct. This is not his system, bro. Relax. We saw his system at Ajax. Ah, relax. We saw his system at Ajax. That is system.
Ajax.
The better, like, the highest you've achieved, you're your potential, that's your system, bro. He was playing good football. Mina Jotua, baby, is because the players, bro.
Are shit.
The players are shit. The guys that he has brought in, Aokina Anthony, they cannot copy the pressure of Man United. It is, bro, Ten Hag. Like, we need to move from a spot where when you want to say, you won't be making decisions or transfers. That's where you should go. Someone else should be making those decisions for him because Obiame failed, bro. Mimi, Kave, Liverpool, Ufanya, bro. Like, we are using data to get players, bro. Later players that operate kwa your system yako perfectly. Na wewe si una make your decision. When you ambe system yako, mimi ni kutafia players wako. You are the manager, just do the job, go do the coaching. Mm. Pia mambe pia kuwa manager, bro. I think that Ratcliffe anafaya. Umsaidu wako coach. Don't have to be the manager. Yeah, Joe Ajax alikuwa coach. Iwa adima si, the biggest of clubs do that, the best of the club do. Bayern ufanya hivyo. So, fanya tu wako coach. Make decisions for him. Bring him the players. Sema players wanna die, to let your players wanna die. That's it. Jusawa ukisema, bro, bro. Anthony, bro, sijui pesa ngapi?
Bana. Bruno hezi kana ball like 10 minutes. Ni kama iko na mwiba. Hazi na mdunga, hazi like, lazima tu apure uko, hazi like.
Hezi kana ball.
Hezi kana. Sasa unaona shida ni yeye basi.
Shida ni yeye.
Eh, mbona useme Ten Hag out?
But captain wa Bruno hezi fukuza mbele.
Ai, hezi fukuza hadi. Mimi niko sure players tutaenda nao next season, Rashford atakuwa. Bruno atakuwa, Luke Shaw atakuwa. Eh, hadi ndio kama wana say left back mwingine. It's getting ridiculous, bro. Ai, shit.
Bro, mimi hiyo back line yetu mzima tunafaa tu clear.
Si unaona? So no, sasa kama unataka wa clear hiyo sasa Ten Hag out mbona sasa kama anao players mbona Ten Hag out
Ten Hag out
Klopp hakuwa na Salah akaletea Salah Ateta hakuwa na Rice akaletea Rice
new beginning nimechoka na some all this toxic shit unaona
new beginning unatoa
kifaa kikoja kama na to Benjamin kama na Ashworth kama na Bereda kama tu na wase wako kutoka top mpaka management mpaka players mpaka medical staff mpaka nani reshuffle to your club from top to bottom yes hawa sawa kwa sawa but waishie tu
eh waishie lakini
toxic bro unaweza kuwa dema meva but ni toxic unaona like
you know what I'm saying sasa runi analogy
anaona vumbi
eh dust
sasa unaona as like hadi hadi Ateta alikuwa akifukuza kina Obama yang Lacazette Ozil sijuma mambo ya Muslims whatever see at Ateta out no players tulete players kama haizi perform na Rice kama angekuwa akiperform shit ndio Ateta out si ndio kama sasa Arsenal ingekuwa number 9 si Ateta out hiyo team ni kali Pep angekuwa number 9 Ateta out akwa anajua wa players ni kina nani akaisele with shit ah mimi hao players wa sino ma Chelsea ndio wako shit ah mimi personally nilimeona Poch Poch ame do better akiona
ama ni system ina
eh sijui watu wa Chelsea watatuambia mimi sijui lakini as like another two dilemma it was like kama ni players tuto players tu kwanza okay Ten Hag leto sema Mbappe Vlahovic sijui nani De Jong De Ligt nani na a fail sawa Ten Hag out but kama akona Bruno Garnacho is good but akio side very frustrating but the Garnacho can make you cry Garnacho can make a grown man cry akio side
hata hiyo pena ya pili alikuwa
ameshamba eh so as like someone was saying Ten Hag out
Ten Hag juu okay Ten Hag akona good developing of players but Queen still
Mino Hoyland bro
nimesema anajua ku develop players
si tunene na yeye
like Queen still your style of play yake manio bro anahitaji a whole refurbisher squad
situmpe basi no. Situmpe
sasa hiyo squad venye mimi nimekuwa na experience ya manio squad itakuwa refurbished before manager
sasa tulikuwa na Glazers hiyo time
sasa uleta manager alafu anamwenza unataka players wa gani ndo anakuletea players na dai
sasa si Ratcliffe ndio hiyo kazi yao amekuja no. Simone hizo positions zote amekuwa akifanya
nimesikia ame sanction hiyo signing ya Joao Neves ya 100
million ah that's a lie kama Fabrizio haja tweet hizo vitu acheni hizo that's a lie
let's wait
Fabrizio akisema mnafanya hivi ni hivyo hivyo ndio kutaenda. Haja hiyo mimi kitu ni uongo. Ati Joao Neves 100 million.
Uliona lakini.
Like niliona sini sisi alituma.
Hadi
sisi tunasema hiyo ni tu ni staff. Kama zile siku za Germany sijui Sancho anakuja, anakuja sijui lini tukangoja season ya kwanza, season ya pili, season ya tatu akakuja. Si unaona?
Sancho by the way ni makosa yake, he's the problem.
Ni ndio? You should say sorry. Unaenda German league una perform shit. One assist and one goal in 10 games. That's crazy. So no, Ten Hag is doing his work manze. So I just need to wrap up the episode. Villa Spurs our predictions. Yeah. So mesema nani ana make it as I look for whatever. Mm.
See three positions iko confirmed.
Ni baki moja.
Ni moja tunapigania watu watatu.
Mm. Ama mbili watu watatu.
Si tusapena.
Tutapena. Paul tuambie.
Tusposhing na FA hatuna wanaishi tingine ya kufanya.
Mimi nataka Hoyland arudi.
Hey, so is it, like at this point nikiangalia nini? The three teams. Yeah, tunaweza penye we have a chance. Manager has a chance.
Lakini so tumecho na 11 points.
Yeah.
If we don't win against these Liverpool na Arsenal.
Bro,
because si, Arsenal is to chapa home. Old Trafford.
Tunagua nasema every game is a final. But ikifika kwa game, wase wanacheza ni kama
nini? Sasa shida ni ya nani hapo Saruni?
Pre-season.
Ulisikia interview ya Mino na Garnacho? Walisema Ten Hag anatupush kwa grao, anatuambia fanya this na Kenya anaambiwa anafanya. So unaona nani amekuwa performance this season? Who has been the performance this season?
The young bucks.
The young people. Akina Dalo who is shit but ni athlete, sindio?
Yeah, he's doing his thing.
Si bowlers, like he's not a bowler.
Si bowler but he's a good player, si shit.
Sasa unaona wezi shinda league na
he's top 5 left back right backs in the league.
That's a big call, bro. No, but you're wrong, you're wrong.
What trend na Walker?
Sema to
10. Ben White.
Sema to 10, sema to 10. Ben White.
Defending too. Ni kama vile tunasemanga dialogue kupanda lakini defending shit.
Ai, Ben White akosa.
Dialogue kupanda pia noma.
But dialogue ame unlocky one Bisaka Park. So,
Sasa unaona players wenyewe tunategemea.
Ten Hag amesaidia Dalo. Wewe sema tu Ten Hag amesaidia Dalo.
Si unasema, si unaona watu wenyewe na perform wenyewe wanataka kucheza. Si unaona?
Varane ni mzee bana.
Si Casemiro mavi.
Casemiro ni mzee.
Si unaona?
Tunahitaji a good six.
Yeah. Six players. Vile tu nani alisema Ragnick. Hakukosea. Mm. Advice like.
But unaona Sajima na consult na yeye.
Alai. That's better.
After amemkanja hizo zake za macho.
So anyways guys, as you know, we are the global brand ambassadors of sportsbets.io
in the 254.
In the 254. That's fucking massive. So as like it's a crypto based currency, whatever betting sites, una bet na crypto. Yeah, you bet with crypto, but if you don't have crypto, sportsbets.io have something new. They give you, you predict 6 out of 6 scores. The games, if you don't win, if you don't predict, the first 5 winners on appeal something. So there is the predictions. Wolves, Coventry City, FA Cup.
Wolves, Coventry City.
Oh, Wolves, bro, Wolves.
How many scores? Scores in gap? Scores
like,
in gap?
Easy, 3-0.
3-0 over Coventry?
Yeah.
And easy?
Easy.
It's a replay, Amani, in the first leg.
Sin first leg, yeah. Sin easy, FA.
Easy.
2-1.
Wacha ni login account at the kickoff. Tunaekeza saizi, tunaekeza.
2-1.
Gary O'Neill, anajua system yake.
Coventry. Coventry to...
Hey, bro.
Bro, Newcastle walikaziwa team championship. Me.
Coventry ni a championship ama ni a League One?
Championship.
Championship.
Ama League One.
Mid-table team.
So, scores? Malisha ingia?
2-0. Me from
2-0. 2-0. What mesema?
3 mzee, 3.
That is...
So, to decide. Tunaekeza hapa live.
Tunaekeza?
Hmm.
Kuna over 1.5.
Takuna. Ni scores. As cause 2-0, 3-0, so to decide.
Sio kwa tiebreaker basi.
Hey, miss Joey bana. Hmm, chene na 2-1.
2-1.
Mm. 2-1.
Mm.
Okay, okay.
2-1. 2-1, eh. Manchester City against Newcastle United.
High scoring game.
We don't need that answer.
At home. At home. City at home.
City at home.
Hey, Newcastle have not been that prolific.
3-0 to City.
Hmm?
3-0 to City.
3-0 to City. Mm. Aji nime decide 2-1. Tunaenda wewe. Hivo, hivo. Kila mtu na yake. Yeah.
Decide, nina na 3-0.
3-0.
Yeah.
Aya. Chelsea, Leicester.
2-1 Leicester.
Dakas. Nia wote. Aji
nambie.
100k. 14.2 million.
Kule assistant wa Pep anafanya maneno kule City, bro.
Leicester. So 2-1.
2-1 Leicester.
Mbaya na ni Stamford, ndio? Ah, napenda.
Shit. Ah, niko na ngumu. Man United, Liverpool.
Hey. Hey. Umefikia sasa.
Kini yangu? Itakuwa crazy.
Lopa nendisha wale watoto wake.
Wale watoto wake. 2-1 Man United.
Okay.
Tuko OT.
Yeah. OT.
OT. Oh, OT.
Hey.
But Roy alisema hivi, Roy Keane. Ati tupigwe hizo game mbili za Mania, hizi pigwe game mbili za Liverpool.
Crazy.
Ata kama tuko shit aje, like atu pigwe game mbili za.
Mimi kwanza nataka City washinde ligi mbaya sana. Aya. Fulham Spurs.
Fulham Spurs. Hizo
games zilisha penalty.
Fulham go home, si ndio?
Ama zilikuwa chance ya second leg.
I do not know, bro.
Hiyo inakaa card, bro.
A 2-2 hivi or something.
2-2 is brazy.
Cuz Tuchel amekuwa anapigwa ndio ana comeback.
Usidanganywe.
Mshangao.
Bet ni yako. Si yangu. Pia wewe ni yako. Acha tuone. Bro, that's a itakuwa draw, man.
Draw, yeah.
Draw like
1-1.
Aya, Saruni. West Ham Villa.
West Ham
at home.
Hey, mbaya, hiyo mbaya, hiyo mbaya, hiyo mbaya.
Villa kicho. Ha?
Cup kill, West Ham. 1-0. Chiki 1-0.
Chiki 1-0.
Kama unaandika pa chiki.
Head up, hiyo mbaya sana. Puu! Katzuma, katzuma.
Chiki 1-0. Kwa West Ham, bro, wako na
So we've submitted our selections.
Ngoje 14.2
million. Yeah. So as you've told you, we are the global brand ambassadors of sportsbets.io. Yeah. Isi ya Kenya ndio maana mjui. It's crazy. So link in the description, bet upate 14.2 million za Ruto very fast without tax, imagine.
In crypto.
Crypto. Hata kuna mtu anajua address yako. Address ni yako peke yako.
Kuna pia other challenges like Aviator.
Yeah, kuna Aviator. Kuna
Formula 1.
Kuna Formula 1. Tuende kwa weekend predictions. Kuna Chelsea Man City. Kuna Chelsea Newcastle today. Na any Newcastle game, since sportsbet.io wana sponsor Newcastle, any Newcastle game unapewa more money. It's like it is multi boosted.
Yaani imagine leo Chelsea na Newcastle.
No, na yani Newcastle wana shida.
Unaanza saa hizi.
Oh, haitakuwa leo.
But you know, we're going to use BTC, so we're going to use 0.0005. Zero moja ineza pungu
hapo. So Chelsea Newcastle, nani kichwa? Newcastle kichwa!
Zee.
Newcastle kichwa.
No, yo ni bottom
of... I love Poch, but Newcastle kichwa.
Yo ni middle of the table clash.
Hey, watu wapo hivyo behind the scenes.
Utatuma episode kwanza kutoka.
Walai. Newcastle wako 10, tama 8.
Hako wako chini.
Jo. West Ham na Brighton wako
chini. But unajua hii podcast, we support Newcastle.
Hey, bro. In Southampton. But anyway, Newcastle win. For the sake of the sponsors.
Football ways.
Yeah. Football ways, draw.
Draw? Draw yangapi?
Draw ya 0-0.
Boring ass game.
Boring ass game.
Ay, man, the God don't nafunga
bit. You have to watch your game.
Me na watch.
I watch your my bad.
Unaonaje Chelsea Newcastle?
Zini league, nil.
Nil.
Bas, zini niko Stamford. Boring as place, boring as team. Draw nil.
Double game kinaendelea, Bournemouth Luton.
Bournemouth Luton.
FPL bana.
Bournemouth Luton.
Ah, you need draw.
Another draw.
You need draw. Bro, Luton awachili rahisi. You know you do like
no anoma.
Hey bro, man, I say like the past few games we gone with Luton ban, they deserve that. They deserve a win.
Cuz that even Everton alipongozwa hiyo ban from 10 points to 6 points.
Yeah.
Awachili.
I think that Luton will edge it out, mazi.
Luton.
Yeah.
Over Bournemouth.
Yeah.
Lakini Solanke afunge.
Solanke.
Ni captain nini?
Hey, mbaya sana wewe.
Ni Solanke.
Una minus.
Akona 0 wewe. So nani atajoin relegation? Burnley na Sheffield lao shaenda. So Luton, Nottingham, Everton. But Luton, Nottingham akipewa hiyo minus wanaenda.
But mimi napenda Luton, but Sean Dyche atapunguza mambo zake na tabaki. Hiyo team haiwezi kujitiwa ever.
Si ndio? Lakini hawafai kuenda juu ya history. Mimi naweza sacrifice Crystal Palace. Hata kama wale wako mbali.
Azie. Wale tupate ulisa na 20 million.
Si ndio? Na easy. Bruno Kitty.
Eh, hiyo game ah. I think Luton utaishia dot at dot.
Tapik Olise over Neto.
Olise over Neto. Tapik Olise over Neto any day, bro. Okay, Neto.
Mimi na pick Neto.
I never say that. Lakini nijuu ya nini? I think bro. Neto playing games. There's a time ago anacheza games. I can't
injury.
Like yeah, Neto is a good player, man. Like he's a good player, but there's a form of consistency, maze. Nani ame kona chiza more games, bro.
Olise.
Yeah.
But Bailey over them, sindio?
Yeah, Bailey over them.
Ah, zi. Hey!
Hey!
Olise, bila injuries. Hey! Mimo tu like.
But yeah. Bailey ako more into the game. Olise tu ana...
Asima Bailey ako more entertaining.
Entertaining as like ana bring more into the game.
More entertaining? Kwa system. Like
Olise ana mwananga like 5 times in a game.
Kwa system, I think individual... Like nani, Olise will mark, will work perfectly in like a good... Like good in a good donor system or least will work much more
powerful.
Yeah, in a good system.
So Saturday, Burnley Brentford. You seen the Brentford?
Brentford doesn't work.
Tony Luton, Nottingham Forest.
Luton. Nottingham. Mm. Luton go home. Ah, you the
Morris.
Kichwa.
Fulham Spurs.
Fulham Spurs.
Spurs.
Spurs utakanyaga ma boys. Au utakanyaga hivyo rais.
Juu unataka kuwa top 4.
Nojezi ya Fulham wala.
Sona anashinda Fulham.
Tunapewa zani. This is a tough one.
One of power twice in one week.
Hey.
One of them will win, one the other will win
the other. Well, lakini league
is Spurs. Sunday, West Ham Villa.
West Ham Villa. Hey, West Ham maze. Naonea mbali. Nataka West Ham win.
Hata chapo lakini.
Watakuwa huo.
Wale draw na Burnley.
Wapigwe tuingie hivyo ito four. Kwani nini?
I think that itakuwa a cheeky 1-0.
Yeah, Villa. Yeah, Watkins.
Yeah. Cheeky 1-0. Itauma wengi.
Saturday Newcastle West Ham in the next game week.
Newcastle West Ham. Newcastle.
Burnley Everton. Isn't those the Premier League classics?
Burnley Everton. Everton, bro. Everton.
Okay. Of a band. Oh, Bournemouth. Everton.
Bournemouth. But not do Everton.
League.
Everton. Hey, Bournemouth. Where are you?
League.
Chelsea Burnley.
Ah, pay your team, wapes, give them something. Give them something to cheer about.
A draw is it?
Give them something to cheer about.
What a chapa.
Unajua lakini wao
sasa unajua Burnley walipiga West Ham ni mbaya wale come back hiyo.
Yeah.
So Nottingham Crystal.
Nottingham at home.
It's a boring ass game.
Yeah, very boring. Unajua tu.
Crystal.
Huh?
Hey,
not you.
Ule
kocha rewao
ni ngole.
Na
wewe mpia. I think utakuwa evenly matched, a draw.
Yeah. Sheffield Fulham.
Fulham.
Spurs Luton, Spurs. Aston Villa Wolves.
Aston Villa.
Brentford Man United.
Hey, ngori. Hey. Hey, I don't draw.
Man United wewe.
Lakini.
Mimi na draw mwa tu wewe.
Sasa kwanza tuwapiga ngira hizi Brentford.
Liverpool Brighton home sema Brighton.
Liverpool.
Brighton ni kwa
juu. Title deciding game City Arsenal as we wrap it up.
Hey.
Arsenal the Gunners.
Ah, Man City manze. Haaland, Captain Haaland manze.
We are the Gunners. So, as we wrap it up.
Man City Arsenal.
Senali na.
So, bado umesema watashinda.
Arsenal wata they will win a lot of games through the end of the season.
So that has been our time.
Either win with us or you watch us win.
So that has been our time. Thank you for tuning in. Subscribe, like, comment, share. Let's get it.
Click your link at sportybus.io.
Hey, link in the description.
Nah, all our social media platforms.
Yeah.
Adios.
That's a wrap.